kinalia na jinamia, uwezo sina wa kumwambia nitoe wapi ujasiri, ajue ajue nikope wapi ujasiri, ajue ajue nikisema nilipize itanigharimu maisha yangu, nipi nimuulize zangu. Mambo shagara bagara kizidi mita chizi, shagara bagara mita chizi ya kizidi mita chizi, mita chizi shagara bagara ya kizidi mita chizi, shagara bagara mita chizi ya kizidi mita chizi, mita chizi. Wana nipenda kinacho nishangaza kauli zake, nimuache ametingwa na kosa raka nipumbaza, najiona mimjinga baki nalia na jinamia, uwezo sina wa kumwambia nitoe wapi ujasiri, ajue ajue nikope wapi ujasiri, ajue ajue nikisema nilipize itanigharimu maisha yangu, nipi nimuulize ili niokoe siha zangu. Mambo shagara bagara kizidi mita chizi, shagara bagara mita chizi ya kizidi mita chizi, mita chizi shagara bagara kizidi mita chizi, shagara bagara mita chizi ya kizidi mita chizi, mita chizi. Mambo shagara bagara, shagara bagara.